This is an MUT Radio podcast.
Someone, I'm just going to welcome you to MUT Radio. Yes, so as a guest speaker today, can you unpack on what your speech was about?
Ingqikithi yenkulumo yami yanamhlanje ibibheke kakhulu ekusetshenzisweni kwezilimi zabomdabu ikakhulukazi ezikhungweni zemfundo ephakeme. Sibheka ukuthuthukisa kwazo, sibheka ukusetshenziswa kwazo nawo njengezilimi zokufunda nokufundisa, ukuthi lokho kungabasiza kanjani abafundi, ikakhulukazi abaqhamuka kulezi zilimi zomdabu, ukuthi baqonde kangcono abasuke bekufunda futhi bakwethise kangcono ezingqondweni zabo uma besebenzisa izilimi zabomdabu kanye nolimi lokufunda nokufundisa okusayisingisi njengamanje.
Can you unpack maybe ama advantages of maybe learning different languages? Njengoba sina imango Sotho, it's a higher institution and we got people from all around South Africa. Can you tell us what is the advantages of knowing or of being multilingual?
Ziningi kakhulu ubuhle bokuba ukwazi ezinye iilimi. Ubulimi iningi, multilingualism, ikakhulukazi ekhungweni zemfundo ephakeme. Asigcini ngokwazi ukukhuluma nabantu abaqhamuke kwezinye iilimi, sibaqonde kangcono ukuthi bangobani, siqonde imvelaphi yabo, siqonde nama-cultures abo kakhulukazi. Ngoba ukuze sibe mangosuthu e-multicultural, kumele sazane kangcono ukuthi singaphilisana kanjani. Uma ngabe uphuma, angilinganise nje, uphuma e-Free State, kwi-province yase-Free State, ukhuluma isiSuthu, ngingaqonda kangcono uma ngingafunda ulimi lwakho, nawe ufundo lwami futhi ulimi. Mesifunda ulimi, remember ukuthi uma ngabe sikhuluma ngolimi, we cannot divorce language from culture. Uma ngabe ngiqonda isiZulu, ngikhuluma isiZulu, sengiqonda kangcono nokuthi amasiko esiZulu athini, so that uma ngabe wenza usiko lwakho emangosuthu, sengingaqonda kangcono ukuthi yindaba kubalulekile ukuthi wenze usiko lwakho. Lokho ngicabanga ukuthi kwenza ikhulu zethu zemfundo ephakeme zibe more embracing to diversity. Ngabe sikhuluma ngokulimi iningi, diversity of languages, diversity of cultures. So singaphilisana kanjani ke sonke kule university, siphinde futhi sibe diverse. Ngoba i-diversity kahle yinhle, ngoba isenza sibe exposed to other cultures other than our cultures. What other cultures, how do they live kanjani, nanokuthi izinye izinye iilimi singazi-embrace-a kanjani. Ngoba uma uze imango Sotho, akutsho ukuthi kufanele kube umZulu, cha, sithi woza nesiSuthu sakho, woza nesiTsonga sakho. Nathi sifundiseke ukuthi sibingelela kanjani ngesiTsonga. Sisho kanjani ngesiTsonga ukuthi ngilambile. Mengihlala urumza wami umpedi, angisho ukuthi khuluma isiZulu ngoba uKwaZulu Natal. Nami ngifundise isipedi ngoba mhlawumbe kune goal. I-opportunity yami-ke now ukuthi ngifunde ukuthi sibingelela kanjani uma ngabe ngise-Free State. Dumelangi. Uma ngabe sengithi sawubona ma, dumelangi me, sawubona baba, dumelangi ndate. So therefore, uma ngikwazi ukubingelela nje, it means that I'm embracing other cultures, other languages, because asizukusebenza laphela, sizophuma sosebenza kwamanye ama-province akhulume ezinye iilimi. Senza kanjani ukuthi sisase imangosuthu sikwazi kancane nje ukuthi sikhulume ngezinye izilimi? Lokho kwenza nanokuthi uma sesiya kwamanye ama-province sesiya kuma-interviews kuphela bakithi, sikwazi nanokuthi sisho ukuthi mina I'm multilingual, ngiyakwazi ukubingelela ngolimi. Ungayithola umsebenzi ngokuthi nje uthi ngiyakwazi ukubingelela ngesiSuthu. So therefore, client service yabantu besiSuthu, I'm number one. So kukodwa nje lokho kusho ukuthi uya multilingual. It's a graduation skill for me. We call it a graduate attribute ukuba multilingual.
Just before I let you go, I'm going to ask you for a little bit of a favor. I heard your speech up there. You said you can speak isiSuthu, right?
Yeah,
but too
Sutu.
Bad
yes.
There was no translator. I heard you. So can you give us what happened? You say you are listening to MUT Radio in isiSuthu.
Remember ukuthi isiSuthu siboleka kakhulu kwezinye iilimi, right?
Yes.
Sibulala kakhulu. Ngimamele ngibuka isiSuthu through MUT Radio Station. Ngiyaleboga kakhulu.
Thank you very much. Yes, thank you very much.
This is an MUT Radio podcast.